Negative results is my father that in everything. Please who can tell me why? Double A on my so.
Okay.
Kali.
Misi yange yosirishimye. Nakizange nazo zihinye. Zirasange zabayikime. Nagomba ngumya gushiramo kime. Itisi yisi yarabinyimye. Imisi mboni nyiti kivume. Sinzi niba hari ubwarimwe. Nanjye hari nzafata rimwe. Ubuzima bwa mbere intambara. Ndagwana cyane nkatagangara. Ndebe ko ndakora amabara. One day nkahamagarwa. Ibyisi njyewe mbona byiruka. Nubwo nta na kimwe nibuka. Inshuti nziza nizo nshaka. Bikarangira zihemuka. Hari ubwo mbona ngiye kwiruka. Gusa nkagira ibyo nibuka. Koko rimwe bizahinduka. Gusa nanjye sinzahemuka. Negative result. Negative result. Negative result. Final result. Negative result. Negative result. Negative result. Final result. Gusa nanjye mbona mbirimo. Uri umpamvu ushaka imirimo. Bikarangira nahiswemo. Hari ibyo numva ashaka kuvamo. Nkabona ngiye no kubigwamo. Nubwise mbona igumya kurura. Niko nyereka kinurira. Uyu munsi ngenda nazahongana. Ishyamba rigumya kuzitana. Iyi mitwaro igumya kumvuna. Muriro twe kukagurumana. Igihe mbaho ndi guhatana. Rimwe nzegurira abafana. Nubwo hari ngumya kurira. Ziko hari igihe bizarangira. Ubuzima mbona ari nka tombora. Nubwo amahirwe agumya kubura. But there is one day. I waited change this result. Negative result. Negative result. Negative result. Final result. Negative result. Negative result. Negative result. Negative result. Final result.